Uza mtu wangu bana vaite. Jaza jaza hizo vitu hapo ndani bana.
Mpaka kusikia lute mefika bakali.
Na lote ni umate bash kabla nene cheki ngwate bash maayela kwenye tambla ni murate bash chipu mudu na metoka teri yake bash mwenye keja meibiwa patipati bash na mababi na wanati bash mpaka choge mejitepa miadarati bash makondiko zile tupo jama bati bash mwenye mzinga ndona keti katikati misbehave alisema naito misbehave Tuende pale tuka misbehave.
Saba na shikisha, shikisha. Jaba shikisha, shikisha. Tambla shikisha, shikisha. Mjanja na shikisha, shikisha. Shasha shikisha, shikisha. Mjanja na shikisha, shikisha. Shasha shikisha, shikisha. Mjanja na shikisha, shikisha.
Akuna ulolo, ulolo no selolo. Na seleleka tu upandeza ololo. Niko na utongolo Kando nimekumba toto waki walolo Najitambua waka Mr. Chungulo Madili zangu bigi nafanya na kabogo Kidogo niko meeting sitches Nyajoo Buddha if you don't know Now you know Mindo don boss king ping manadi Mindo gava apa kuna chaidi Mindo adikiche mindo wapea madi Wanati wa shati wanumue mashati
Shasha shikisha Shikisha Mindianja na shikisha Shikisha, shasha, shikisha, shikisha, mjanja na shikisha, shikisha, saba na shikisha, shikisha, jaba, shikisha, shikisha, tambla, shikisha, shikisha, mjanja na shikisha, shikisha, shasha, shikisha, shikisha, mjanja na shikisha, shikisha, shasha, shikisha, shikisha, mjanja na shikisha, shikisha,
Ivane. Na magalo wakipantre wako na bigi tanye vunulu vunulu ni mbombo ni susu rumula mwana vindu vugundu na napenda yela ni mzungu na napenda vela na mkundu pesa kidogo saina ita sapadina pesa kidogo saina taki ya rebina pesa kidogo saina roll na madinga pesa kidogo saina foto na shakila
shasha shasha